Baba kuma pezo sobola Babulonji tude munjagala. Yeah, I'm in love.
Bye bye banana.
Birunji bambi sembera Omtima gwange wagusensera Kankugambe birunji bikusana Osana osana mbaga kadali Ogwana ogwana kuba fast lady Birunji wankuba Sembera nkunani kempeta Nsangule ntuye zinkulukuta Njagala mbere nga nkusuta Yekwikala jensingo kwagala Watali no mpengutakula Echimuli echaniriza bagenyi Echaka muliro kulusozi Yegu wangi kwengendo kwanjula Atanumya atalinga balala yeah. Usaba nteka kumoyo go Mfule chikumo musaiko Tonde kane ngwe chigo oh. Birunji bambi sembera Omtima gwange wagusensera Kankugambe birunji bikusana Osana, osana mbaga kadali Ogwana, ogwana kuba fast lady Birunji wankuba Ondi kubwa ngondo ozesa Ontude kumutimo kukosa Muchi wato nyonyokera Bera wachisa Mkweta ganga tala muzikisa Mkwagala nga mulimi kunkumbi Kwekendeleza nga mnyenye yeliso Baby Baby, baby Mjokezo wa mawena lina kweka Echibyo ni wala mkwano jangweka Birunji bambi sembera Omtima gwange wagusensera Kankugambe birunji bikusana Osana, osana mbaga kadali Ogwana, ogwana kuba fast lady Birunji wankuba Abazadde bakutumidde nabunobu bakababukuwadde Bangambye ntyo banyumidde sitampu batadde konsanidde Saba kyoyagala nkuwe mukwano nina mungi nkuba mukire Ondi kubwongo ndowoozesa ontudde ku mutima gukosa Mukiwato nyonyokera Bera wakisa Birunji bambi sembera Omtima gwange wagusensera Kankugambe birunji bikusana Osana osana mbaga kadali Ogwana ogwana kuba fast lady Birunji wankuba